Salve, Jeff. Shauri, mwenzi unataka nimekuwa na waza na kuwaza daily. Strika unanipata. It might sound crazy, la wendo nataka. Ukiona na furahi ujue ni wewe. Kama mapacha tunafanana. Tena na visifo sifo vingi miupatia. Oh, she sometimes says I'm so funny. Nabadilisha kina badili paka gear. Oh, minampa burudani. Malaika wangu kipenzi. Ukinionana kuita ujue siwezi. Yani umenishika pumzi na penzi. You my love. Wendo mwenyewe, oh baby. Sina ubaya nao. Sina ubaya. Sina ubaya. 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 You want me to assure you that I'm ready for you. You want me to promise that yes, I love you and it's true, eh, eh. Baby, come give me your love. I promise you, you never go tire. Nitakupenda, nitakupa mapenzi solo yani mpaka uritaya. Baby, baby, baby. Sini agope wanipende. Baby, baby. Malaika wangu kipenzi. Ukinionana kuita ujue siwezi. Yani umenishika pumzi na penzi. You my love. Wendo mwenyewe, oh baby. Sina ubaya nao. Sina ubaya. Sina ubaya. 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 Sina ubaya nao.
Please give me more bit. Sound.